the bit.
It's Kissing from Africa.
Collabo East Africa.
C-Square.
Yeah. No man.
Exclusive.
They what?
Bobbies.
Yeah.
Minili juo mefuzo mwari. Bada ya ndoa kani tukana. Minili juo mefuzo mwari. Bada ya ndoa kani tukana.
I was fooled. Never iwe uni road. I never knew one day you.
Kani tukana.
I was fooled, never he went who the road. I never knew one day you
kanitukana. Kumbe wewe beautiful my lady. Moyo wangu mewachia damage. Mistaki, nilikupenda kwa zati mistaki. Tulikwenda da, kenda Zanzibar. Kaenda na Dubai, kaenda na Mumbai. Livyo taka mimi uwe wangu wawana. Kilichofata nyuma umeletea uwasama. Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana. Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you
kanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you.
Yeah.
You're so disrespectful. I'm really starting to hate you. I never thought mkazi ni nothing or be ungrateful. I never thought mkazi nenzo konda as a summer. I never thought mkazi ni zatenga nuapakama. I was fooled. Daba iwe uli rude. Your words are very cold, even colder than your food. I'm starting to regret. I'm hoping you repent. You loved me one time, could you love me once again? Could we take it back the way it was? Tell me, before the arguments, before the what? Cause I miss you.
Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana. Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you
kanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you
kanitukana. Kumbe una lana, kumbe una mana. Kumbe weka uzu, zaidi ya daga. Siwezi kurudia mimi matapishi. Hata bila wewe pia naweza ishi. Uzuri wa asali, umekuwa shubi. Kemsikiliza babu, alivosema subi. Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana. Mimi nilijua umefuzwa mwari. Baada ya ndoa ukanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you
kanitukana.
I was fooled, never he went on the road. I never knew one day you
kanitukana. No ma, Bobbies.
Ayo cheesy.
With that, Sesek, Big Dad, Baishal, Babenus,
C-Square,
Toa Asiu,
Esplus,
Tuambe Family.